www.goodandseedytower.com.
Zina lo pambana mahina wonsei ni lumbuye na mucha mwana wake mozi zina lo lipata da londi chikondi ni zuza antu na za chikondi chake zina lo pambana mahina wonsei ni lumbuye na mucha mwana wake mozi zina lo libata da lo ndi chikondi ndi zobuza antu ena za chikondi chake zina lina balibe lo posa Yesu
the mention of that name, demons tremble, mountains move, are the same, the name above all names, every shall bow at the
from www.goodandseedytower.com.